barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa loo sameeyay biyadaamin xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan taasi uu ku soo aatay xilli jiilaal ah oo ay dadku biyo la'aan la daalaa dhacayaan. Ururka horumarinta deegaanka ee Diido ayaa bilaabay in ay biyadaamin u sameeyaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha barakacayaashu ay degan yihiin ee ku yaala magaalada Baydhabo, iyagoo wakiilka dad muxsiniin ah oo qarashkaasi baxsaday. ugu horeyn gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee Diido ayaa ka warbixiyey biyadaaminta ay u sameeyeen barakacayaasha magaalada Baydhabo.
runtii wali mahadnaqaana ilaah subxaanahu watacaala marka lamaad wali mahadnaqaana dhammaan bulshadii soomaaliyeed u qeyb qaadatay intii walaaladoo biilaha deersay. runtii wali lahaa jazaakum allahu khayral jazaa. runtii walaanka fayl oo la sadaqaysado may buu ahaa afdalu sadaqati may bal erey saqilma xadiis wada jaro rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi ahri oo sadaqada taanka fayl waliba in biilis waraabiyo. markaas xilli ramadaan ee la kajara oo iriidan sodo un kulaaliisa aragaasaan iriidi hooba dheeda lanki walka furoon qabna oo meel kaamitir nooli may baruntii hooba biilinjiyey wali waaye ajarshay lagu helow ilaahay subxaanahu watacaala yaa may buu aha sheego kora waana qiyaasu kora runtii e og laazim wali bulshada soomaaliyeed in sheegane ini kaamkan degsama oo ku koobanyi bulshadan badan anbaahanyi ani may la raay isoo bii badan la deersay maalin walba walbooyido ilaa mabooydan sheene micno mansuu biyaas may anbaahanyina ini bii badan la sheena oo may buu aha xaafadan degsama xaafadyuna la arkor.
dhanka kale qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kamamka Baydhabo islamarkaana biyadaaminta loo sameeyey ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen biyahaasi iyagoo ka mahadceliyay biyadaaminta loo sameeyey.